for all beautiful in the world. Naitwa Richardi.
It's Gibran the beat.
Oh my love, oh my baby, wendo yangu roho, nakupenda atokiwa kwenye bedi. Uko nimefika mami, kwenda kwengine siwezi baby. Yani nife unisike au nikuzike, atubariki Mwenyezi. Hakuna muda fulani wanajiuliza, eti ni udongo gani ulomtengeneza huyu binti fulani anaitwa Anayudai. Anaonekana hata kwenye giza, kadada kapole, hana maringo yeye ubaya hana. Minataka ni moe, nimemuona ananifaa sana. Ukimwona utafikiri kazaliwa Maka, amelelewa Madina. Minitampa chochote anachotaka, kamwe siwezi kunyima.
Oh, amenivutia. Minajivunia.
Sing.
Namuona kama malikia.
Come on.
Wimbo wangu ata usikia.
Sing.
Oh, amenivutia. Minajivunia.
Come on.
Namuona kama malikia. Wimbo wangu ata usikia.
Kwenye mapenzi ya sasa wengi wanapenda hela, yeye ananipenda mimi. Na enjoy dunia ni mpaka kesho aera. Mtoto ameniamini na nitamvisha pete, atavaa na sela suti nitavaa mimi. Wasio tupenda bona itawakera, na tutatrenda pa mtini.
Amenivutia. Minajivunia.
Sing.
Namuona kama malikia.
Come on.
Wimbo wangu ata usikia.
Sing.
Oh, amenivutia. Minajivunia.
Come on.
Namuona kama malikia. Na wimbo wangu ata usikia.
It's Gibran the beat.